chill on the beat. Ona kutona sonona pigo vita penzi letu si tena vita kali sijui nini lengo kusudie kumena choma si kwa walali kutuchunguza sihe nomba dua hani aso tupenda mola tuepushie tena naweka na nadhiri wanonu na wanune litovunjika penzi hili habari muambizane tuumize nye vijibaro unikumbate dharani oso tupenda we wasemepo wajua tuweze kani
tunawakera sana wanatuchukia baby wachani wakere mana oso penda wapate umia
tumeapata urati na biblia ningwari vidunia wano upenda kuna tumeachana na hapa pole
ule yao na hapa pole pole yao na hapa pole pole yao na hapa pole pole yao na hapa pole.
Sipo tayari mino etu jachana wakikuliza wambie tena nisuni tu utaitwa baba mama mutalamu kipimo umezidi umezidi asali kama mwalimu nakupa wetiki kwangwa una dosari lengo la walezekani tunawambia tharani bibiweze masilani miabada tuumize nye vijibaro unikumbate dharani poso tupenda we wasemepo wajua tuweze kani
tunawakera sana wanatuchukia baby wachani wakere mana so penda fata umia
tumeapata urati na biblia ningwari vidunia wano upenda kuna tumeachana na hapa pole
pole yao na hapa